Here's another one. Touch. Take five down.
Ulima mwenye uwezo na wendo nyenzo, tufanye ya tutotoboe. Penzi visiwe la magendo, siachi pengo, nijage kwenu ni kuboe. Unani yamasisha fanya nispoe, na mizuka imesha nipanda, mina waza ni oe. Kwa muda gani muda wawotu kija nitaka nipo, nipo kwa ajili yako, kama niko mari gimiko. Gimiko nani na macho, tapo ila kama chombo.
Baby, would you marry? Mindo pantoni nipande nguvishe feri, I'm so honey. Sasaba kuku mwenye kideri, kapuku mlagi deri, ntunugu penzi la kweli. Oko perfecto for sure, can't deny, na unasura kama beto, unye. So mbichi odry, kizama ndichi ya bai, ni kama nimekota embe bichi kwenye mpapai.
Kwa muda gani, muda wawotu kija nitaka nipo, nipo kwa jiri yako, kama niko mari gimiko. Gimiko nani na macho, kapo ila kama chombo.
That's so.